Salamu alaikum, musiban julbe min jottina naon do de do yewrede ko yewrede wondunde e fayda yewrede wande important bi hande do gonden do e der leydi he e nawnaande nantende wonande ma coronavirus ko nawnaare tinde hande galande tiidi e der leydi he e dum non mawbe wuro ngobe ndari be bi gilande ma wonande ma hande ha balle tari lewru tuba ko be dartondu avril e der region bo gonden o don burden ina hada ngila gol si wona golle jaraani e di dadi ha juuji meden din don ko ciottinaadi haaro yeso sabo no gandirdon niran wonande ma cuudi kewdi liggor seedi ko guddaadi sabu nawnaarnde ina hada njiiloyagol ina hada njaltugol do galle do e duwaden wonde ko galle do duwaden wonde do galle do hakkunde neddo e neddo gor kala fori accande hakkil taw wonande ma e metru goro din hakkunde modon wara yimbe be hada yimbe be battondira ha bursa ina hada ngokkugol neddo jungo ina hada buccegol goddo en duwa lode juude meden de yo lode sono kala sono wonande ma sabunde wala sampon en jogoden galle o e dow labal sen kebi nawnare wala problem ji goddi wonen noddude ko operator meden o ina hada yaade hopital kancan goro heɓa nawnare nde walla heɓa nawnare na yaha hopital kancan goro dum don no hada e hajuji meden di ganduɗa wona hajuji caɗele pewɗi pewɗiɗe ɗin ɗon ko cottinaɗi cottinteɗi ko cottinaɗi sabu e dulaji buy guddama sabu nawnare nde on torama bakkule ɗo liggoren ɗum ɗo sabu ko nafoore molnande. Wassalam.